Yeah.
Yeah, Baba.
My feeling make it.
Najiona haja boy. Nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto nalo la shuka digirii.